woman.
Bitch, kill up,
name. Haki yako ni kuonge. Ule bata zote vacation, misosi minyama mipombe. Nimejichango pate kagari kutembea mama kinyonge. Unapendeza nyakati zote ukikonda toki wa kibonge. Baby, mwenzenu nimeonja shotamu kidogo nimenogewa. Na kutoka siwe zizigo la huba nimelemewa. Wanosema ni wachena wana wajui ninachopewa. Kama ugonjwa mapenzi mimi tabani ninapepewa. Washeni kamera pigeni picha toto ilu
toto.
Lilivyo umbika wana kasirika toto ilu
toto.
Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu
toto.
Hapo nikifuma mtu nitakwenda jela toto ilu. Na mimi napepewa. Nimeshapata mchumba. Siku hizi na mimi nabebewa. Nimeshapata mtoto. Hivi kwenu ni Tanga. Mana siyo kwa mabaya, ulinende kwa mganga. Wewe, hilo shepu kwa kanga. Kweli umeumbika mwaya kiunoni unashanga. I will do everything for you. Love that nobody can show you. From the day that I met you, girl I started falling for you. Wangu mie, usinikimbie, ninganganie, wanga waumie, washe ni kamera, pige ni picha, toto ilo
toto.
Lilivyo umbika, wana kasirika, toto ilo
toto.
Nimebarikiwa na rangi ya pesa, toto ilo
toto.
Ona linapendeza, wanapata pressure, toto ilo.
Na mimi na bebe.
Nimeshapata mtu.